This another one. Akira mu DJ. Bubble Rise the Spartan. Danny Soko Woma.
Nawa Sabula.
Nawa
Sabula. Nawa Sabula.
Number one DJ. Akira mu is the biggie DJ.
Nawa Sabula.
Number one DJ. Akira mu is the biggie DJ.
Nawa Sabula.
Bufala buvunama, obakusoka yo bufala buvunama. Dija kramu nakutongoza, wano masaka gwasinga. Okutejinja ne bachiamba, bonna ne bachiamba. Abakusoka yo bachia nyo, bo watandika ne babivako. Dija kramu baba singa, osabula 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 osabula. Aba wakana le kambabulire, dija kramu ya wamba nyo. Omuziki kwa kuba gwe gusoka asabula asabula
from whistle
abakadenga bamenyeka abavubuka ne bamenyeka abatabo ne bamenyeka
lakwa kibaru ya singa
nabasabula nabasabula nabasabula
number one DJ akira mu is the big DJ
nabasabula
number one DJ Akira mu is the biggie DJ.
Nabasabula. Nabasabula.
DJ Akira mu no you a daddy on. Boda wula deka basula mu masabo. Twaga la vibe tokubyo wambalo. Nabatesi kativa kubye mu bugalo. DJ Akira mu na neta ne misen. Ebyana binyenye labando byokoze. Ozini samate ranze tonganya kukera. Oyugumya masaka nabasibuka mu lwera. Nayambaza ba pasta buringi mu bulago. Bakota kutanga galo mwende mu bikata. Awuliza bachigala balemba bagukuba. Uno number one DJ. Akira mu is the biggie DJ.
Burato Maris Pata
Nawasabula 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 Nawasabula
Number one DJ Akiramu is the biggie DJ
Nawasabula
Number one DJ Akiramu is the biggie DJ
Nawasabula
Nawasabula
Nawasabula